inay ka igu yaraan dad marka shaqada uu soo dhameeyay gaariga uu meesha ku baarki karo marka uu soo baarkay meesha waa police station ee meesha ku baarki karo gaariga Melbourne taa waxa badan deganahay oo meel u dhow waxba uma jirto marka uu baarki garay uu ka soo dagay marka qol soo weeyay macnaheedu waa taxilashii dadka lacag baa lagu tiimaa go'o way soo wareereen isagina waa ka difaacay wala dagaalamay sida meesha ka muuqda
waan gartay
marka waxa la awooday jabada ugu jirto oo hayna ma jirto inta badan kaarin baa la isticmaalaa inta badan
cidda soo weerartay xugma laga haya
waxay dadku leeyihiin dad mashaatiya iyo miday meesha agreement baa ka dhacay waa la isku qaydiyay waa la isku buuqay kadibna waa la dagaalamay baa la marka dadkii mashaatiyada meesha maqliyay baa sheegay warka annagu ma joogno meesha
marka dadka ciday yihiin ma la aqoonsado ilaa hadda laamaha amaanka ma aqoonsadeen
ma lay dadkii halkan marka wax dhacaan appearance baa la isku macneeya ani african appearance middle east appearance maxay asian appearance iyo european appearance maani sidii dadku tilmaameen dad cadaani way jiraan marka adigu waa la taagay igu mala markii hore dad roob un beeshay dad sidii ismaalahay arrintu markay adkaatay isagii waa istifaacay kadib markaasay malaatay adu toori bay ku fisteen
marka toori bay ku dileen isaga
ha toori di baa ka shamel hadduu adu booley gooyen waa dhacay dadkii baa boolis u yeeri boolis wuxuu yimiday isagoo batay balaasi boynti maraya meesha
waan gartay
waxba wey adugu way safe garayn kari waynaan balaasi wuxuu yimiday sidii buuna ku dhintay marka
waqti intee la-eg buu ka shaqaynayay taxiga
ilaahay wuxuu ka shaqaynayay 2006
ilaa 2006
adwa 9 years
intii uu shilkana dhacay kadib laamaha ammaanku ilaa hadda wax waroo dambe oo idinka siiyeen ama ay qabteen ama ay idin soo gudbiyeen
laamaha saaka waxay nagu yidhaahdeen waxaan arrinta hogaamiyay annagu saaka 5 saac kadib markii arrinta dhacday xalay 11 bay dhacday markii australian time bay tahay Melbourne marka saaka 4 tii baan ogaanay annagu arrinta 4 tii baan yeen isku ogaanay waxaanainay tahay mana ogey baan marka iyagu information bay ururiyeen waxay nagu yidhaahdeen information waan haynaa laakiin waan complete garaynaa sia daraadeed annaka ayna soo socotiinayna ilaa inta wax inoo soo sheeganayso
wiilkaagu habeenkiiba markaa taxiga wada jiro uu ku shaqayn jiray
ye laakiin facebook soo dhamay xalay waa 11 o'clock meeshu waa meeshuna waa police station agteeda dadku way maraan markaas waa wax iska cadsada dibcayuna ma ama dad waday ama dad meelo kale oo klaba iyo waa habeenkii iska normal caawa xalay oo kale dib inta badan waxma dhacaan
ammaanka deegaankana uu ka shaqaynayo ama aad ku nooshihiin ma deegaan caan ku ah dhinaca falal dembiyeedyadoo kaleba mise waa meel iska ammaana oo macnaha wax marmar dhaca
100% waa ammaan meeshan wax ma jiro tagaasidoo anke wax ma laha protection oo dadkoo security marka wax looga baqaa ma jiro waa wax reera malaha soomaali wax la yeelo ithink waa inankii kobaadisa taxi wax ku noqdo weyaan wax ku noqday inta badan cabsi meeshan iyo wax dhibaatadu badantahay maaha